Aba mubalo uza wanduga Uro mubwano mujigwe mkua Njaga zaka janjari Love uze mkua simba ya chapu
Wate love nga siku sera Na wempa love yoto mpimira Umugwano kwa wendo na kuko wapana
Wate love nga siku sera Na wempa love yoto mpimira Umugwano kwa wendo na kuko wanaji
Zetenda unaisi Guleke kwene kwetaye Mbulile nota Nduwira madine vike Jangu musenso wize Bafiri balavu baduke Uwa mkwano kwa dala Zeko jaya mkuza mama ve Aba mbalo uza wanduga Uro mkwano mjigwe mkua Njaga zaka janja vetuge Lafu jenguwa sirimba ya chapa
Wate lafu nga siku sera Na wempa lafu yoto mpimira Umu kwendo kwa wendo na kuko wapana
Wate lafu nga siku sera Na wempa lafu yoto mpimira Umu kwendo kwa wendo na kuko wanaji Mbuza lafu opima yachi Katono katono kalinga kaswachi Oita wakulunze nenteka wansi Echimala mama njine mita kujivuka Tugeza wikani, tuveo mukari Tutuale kukafeja vasi ove wange Kutukeka, karedi yoteka Tutekewe mbele, yange yonatwala Kale tunyumirwe, paneba walumwe Zemba lavu toke miramu wendo
Wate lavu nga siku sera Na wempa lavu yoto mpimira Umu kwendo kwa wendo na kuko wapana
Wate lafu nga siku sera Na wempa lafu yoto mpimira Umu kwano kwa wendo na kuko wanaji
Ngabiro mkwano mungi nyabo Usigala mungu semu suweke Yonta ya lafu enuma Sena kone nyone zikakana Uliraba kuwa Chawara ubafana gana Nakugema kwani uyu Ndakumuweleze yuari
Tienda unaisi Kuleke kwenye kwetaye
Bim, bim, bim Legacy music, big bim writer Bim, bim, bim
We burn like fire